amabantula jabule futhi sayikhuvela amatitafulala tuhle zecwele ingane ziyifuzela bethe uma bethe bona nopamela igathu mashosh awungashabi nawe ngangilanela amabantula jabule futhi sayikhuvela amatitafulala tuhle zecwele ingane ziyifuzela bethe uma bethe bona nopamela igathu mashosh awungashabi nawe ngangilanela